Mandal Mansi was a Tibiruma. Yatia Susa Tomana. The Nagana Susan today. Those are Rumbeg, Rigirin, a Fujo. Look at it, Abbey, Zangabo, Nirufunga, no Monaco, no Banabo, no Kamara. Alifiru tulanga chimbuza Abata ina sente tukule tutiotu goba Omuli mbuba gungoba kujuanu Naniwa dosa ange yundifuna yorusi Katindoza kwenze wala kusiraba Nebe mba mbifunye yendi zidja uziza Abantu wakuno bazibu nyoka malori Ainda no kusibola siringi za tano Mami sawa yoku fetuse Nesimbi zimbu zimba kule ntia yeze Wabula walumbe wandi sanyi Nondekero mkazi wetu wanyeba nyababiri Naka nani naka mjibira Kakatyo nesi bako ya galonde kubuko Nalinganyo gende wakate bunga Antimukabili chiziwe chintu sekonga chino Yante ngeri ya inesente Baganda batisa mamaso Na insi mbinga bizimbuze Echira iroche nakola kanchimenyeo Osanga nandumi wa mutima kwe Ampara yomu tuwaro kwe sibi nezijanjaba Umana wange nengina baba Kide kumachia, wabula kweta undede nyomu mutima gonsanywe Ebisibo binta isa, bimazemu na magezira binta mbuzazunga Mwuramu wanti alibu yekeo, atenga no mwana iza no kubafuge Atechi binti sina sente, nandi batote mulako, andi badewe nja uroba Omuli mubagu ngoba kusikora, nichisara bako zanti chandeke bweru Naka mereke tuliako kabula, nikisula maliba abantu aba ino mwana Kifu denzi lukireli kwe Mwana watatu hono mpola yusente Isu video kwangu wako ziza Pukunja kechisera chechiziwe nye chikuwa Kastanda weche manyonjulira Icho uliaza manyo chuchane machari Pali nutuchiti ya bambi Wena bambi funidone kanga ntuse Gwene inafiru antio mwana Fire no mkazo mundu alikabange Nyamba bambi mwana wasabu ntasa Ntasa, bambi mwana wanyabo nyamba
Zembale ngora bene bizibwebi kuyoga nyenye bitewo Ororumbe ngeri jeruze muru kumara mwamanyi Bwato kubonyabo nyomu kazine rugatako mwana Kirabika mulina bannamu ababafuire emmindi Omanyabo ku mizigo emingi egyo gye muliko baloga Nze kye mba nebaza mukama eyampa n'amaka gange Sirowooza nti ennyumba z'ekikopi ezo nzisulako omwezi Senga tewakirowoozezza awandiiseeko ekyaggwe Ye wasinga basawo bamwe banaaba ekinnansi abakola Nebo wanga tolina nsimbi bakolera kebanja Nziranda mantengeri jeze wano yuno nede obude Kubana fotu la balu wawonele tusula bubikiriza Nebizi kwera tuina binje bitumala kusente Nzoro alero nakede wa musa uchenje kumewela kati Mbulirwendi ya kubintu ya masabu wano mpulira nye nyota Okumpe dagala na kaisobi ampalude ketano Katini nechizibu cha soda lwesi mnye dendwara Wakili mugura ne mwe wali afuka nga banja Eranze nesi miso mwavoli afazali kogwe kati Kubagwe chizibu echikoza cha murwade wongozi Eroko mutwaro kogamba ziti kunga sakiriza Nine chizibu ky'omukazi omugulira ye motoka Yene kole nsibyawo n'enzikuwa ni mulamu wanyiga Sisobola ne bw'ogula ejjembe
Naye baba walemera mu olwali Nali manyi nti kati kyakugwamu ekyejo Bwato omuntu yanonye sente okuziza mu mboozi kwewuunyizo kamala Mulamuwona mulesa akaba ate nga n'omwana akyusiza ebyeru Ate n'ekirala ekintiisiza ennyoze Emiya yonna ku zino egikaabira ewange Ne Ejo nali kusitulwa awo kinamunyenye kibika ne kimpitako maso. Nolwekyo saba okomye olwali nfunire ssente nga wakyaliwo essaawa. Okusinga lwe tunaamala obudde ngende ntuuka eri nga lumazeemu amazzi. Munaye nafiirwa nti omwana firwe n'omukazi omuntu aliko abange. Nyamba bambi mwana wa ssebo ntaasa ntaasa bambi mwana wa nnyabo nyamba.
Kyenzudde bagasamu pamba oba si ekyo kiri ku bwongo oba buyiwamu amazzi. Kyevaolabanga obwedda bye nkubuulira byakulemye okkwata. Nagambye obusimbi bwe ninawo bwakugulamu mmotoka ate ekibi nti ngule ya mukazi kye kibiriisukka luba. Mpoza era kaŋŋende muyite yabasalawo ekikolwa nzikulwanga ekizibu nnyo zikuwa. Balugera nti gumanya enfumita ninda gwe munone kaali wano ye kasita n'akisalawo bw'ati nze muganda wange sirina bali. Mami namba mami munange jangaolawe mulamu owuunazze ng'alina ebizibu byagala tumuyambi nange ne mugamba nti obuzibu bungi nyawaka wano kyemudde nsalawo nkuyite okkiriza nti tumuwe. Nga tumuwa
zetati nagaana okumanyira okimanyi sente eziba zigenda kula motoka yange ekirala embaga ya mwanyina zeyina etuusa nze tumbulira tumbulira abo bansanga bisibe. Mulamu kati mwe muntankudde kambotola ebye muze muntyoboola bulijjo munjogerera ebitweteke bumukulu wamwe namujinga waza era namukyayisa abaganda be kati nze ssenkulu w'ennyumba eno okuggyako obusiru bwabe wammwe ani amanyi gye twava ne bba wange towaka nabijja ne binsanga wano kyokka mwakula emimu egitatula kati ojja olebeza engulugulu mbutukole sente ffe bosiboogeye ngula. Mwami kozitola n'ozimuwa oti anange nkulekera abaganda bo kibeera kindaga abo nti obodde kinaawe mazima tokyanneetaaga era kiba kyabulya z'amaanyi okunaayiza ebyoyo kati kubanga mu bizibu by'ensi eno obulwadde ekyekintu ekitatiisa ne bwafuba nga badde waakulugenda sikulimba kufaako n'omataala yate kituwaana okwewuunya omusajja nga gwayina n'omukyala eka obulooti omutwalo ogw'okukuyamba okuggyako obunafu obubasenkenyesa myoyo yiga okukola munnange va mu bintu by'okwemoola abantu tebakyawola ssente mulamuke ndolemera kweswaza zonna badde endaga mu nviiri kansiruke bagende basetinge. Mwami mpa mutwalo kwa tyubu n'enkumi etaano eza setingi nve ku malindirizi nze kijje kimpe.
Muganda wange okirabye naawe nakugambye nti ebizibu tulina bingi nnyo 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 kati obadde tunaba na kuvaawo omukazi wuuyo agenze kusiba nviiri.
Baba nkusaba okube mwoyo okwemu omwoyo gwa kongomu abakakatule bangi nnyo abaali bayina ebisinga ebyammwe naye kati balumba n'ataano ensene bazunganya ng'omwezi n'omukazi oyo bwawaniikiriza obufumbo enkya obubagwakokkiriza n'abaganda baagera nti ab'oluganda bita ne bankola ekibinze munno nsonyiwa naye gwe kikweyibaaza ki ne wabona nkukakasizza oduula genda mu maaso n'okwewana ye mukama akutunuuliza eiso ako akabuto kajja kukuggwako n'obutama bukwengere ng'ennyaanya yate kinneereza ki za sente waziganya zimpa wabula nkuba omulanga abeeruddeyo buli amanyi nti omuntu kunsalwaza ng'olina ky'olinayo nnyamba ono munnange yandeesaganye temutyaŋŋenda kuzizaawo omwoyo gwange gwajjula nnyo eddiini kuba omulanga abeeruddeyo buli amanyi nti omuntu kunsalwaza.
Remember where you got it from. www.djericom.com
beru deyo Kuli ama nyinta mtu kunsalwaza Wajinacho ina inyamba Ono muna ngeyande saganyi Temutangenda kuzisao